radio ijwi rya America ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda n'umwanya w'ikiganiro agasaro kaburaga umwihari kwa muri sanga ikiganiro umutegurirwa kandi mugezweho nange Venuste nshimiye Imana. Iki kiganiro ndongera ngiharira abana, abana bashakwa n'ababyeyi babasize batabanga ahubwo bashaka kubaramira ibintu bigeze wa ndabanga.
Uwo mwana nari amaze gupfukika abandi bana bakuru bakuru barimo.
Yego.
Mba noneho injari ne zamerewe nabi, mbona ngo andi kuba ruje kandi mbona babagabo rero babahamata agira ati ndabwo gutera ibyo cyo kugira ngo abana bakuru abo bana bakuru bansane.
Yego.
Ikamashi imbere turataha. Nibyo kwatumye mufashe kumufuga mwana.
Ndagiharira abana bashaka barumuna babo, abana babaye intwari bakarwana ku buzima bakagenda imitaga bataguza bwangu bahunga kugira ngo babeho. Muri 94 abana bane bava indimwe baturutse mu Ruhango bararishyugwe na Kabgayi bageze igitarama banyura ukubiri bakiza amagara.
Twagendaga tumutana duhuga abantu bose babatuzi kugira ngo twiyobere.
Umwe muri bo wari umwangavu yararokotse niwe ubashaka. By'umwihariko iki kiganiro ndagiharira umwanya uhagije umwana w'umukobwa witwa Konga, nashakishije cyane mu kiganiro cy'ubushize yabonetse.
Onda ya mama na papa nari nzi neza ko bapfuye bose, nta n'umwe ukiriho, ari njye njyenyine nasigaye. Nabo bari kunshakisha, ntabwo numvaga yuko bakiriho, numvaga ko nabo wenda bashize.
Arahura na musaza we wari umaze imyaka 26 amushakisha.
Umwana yanjye ubuse rwane uri kuma kandi we no kandi yishimiye uye utuye ubahe meze
kandi Kigali agasaro kaburaga
mu cyumweru gishize mwumvise hano umusore Sindambiwe Fanny waje mu kiganiro agasaro kabura gashaka kumenyaho umukobwa witwa Konga aherereye imyaka 26 batandukanye. Kuba atarashoboye kumva ikiganiro cy'ubushize dore inkuru ya Konga, ndakomeza mwite Konga kugeza ahuye na musaza we Sindambiwe dore uko yamumbwiraga.
Ndashakisha mushiki wanjye tuvukana kuri wa papa bamwita Konga, niko bamwita. Noneho twari dutuye imurangi hariya ahahoze ari Icyangugu, ubungubu bakabahita mu karere ka Rusizi. Noneho rero uwo mushiki wanjye birukana rwose nko muri bibiri kuko intambara yabaye imaze kuba, tumaze kujya muri Kongo. Noneho we papa we agiye amusigira umugabo witwa Garibenzi i Kamembe. Amaze kumusigira uyu Garibenzi twasubiye tugiye kubura, tuvuye muri Kongo tuza kuburana isambu kuko papa we yari amaze kugwa aho ngaho muri urwo mutwaye n'isenge kugaruka tujya kuburana isambu aho ngaho twahuriye. Kuva icyo gihe sinongeye kujya kubonana nawe. Rero basi tujye kubaza Rivenzi atubwira ngo yashatse Kigali. Basi rero kuva icyo gihe kugeza amagiganga naramubuze burundu.
Reka twongere dusubire inyuma neza kugira ngo byumvikane. Muri 94 reka tuba ariho duhera, mutuye i Kamembe.
Yego.
Nyuma murahunga mujya muri Kongo.
Yego.
Konga niba numvise neza mwamusize kwa Rivenzi.
Kwamusize kwa Rivenzi.
Mugaruka muvuye muri Kongo, papa wawe na mama wawe mwaragarukanye bose?
Twaragarukanye papa na mama turagarukana. Tugeze imururu papa baramutwara, amaze kumutwara nahise muburira aho ngaho nge kujya kumubona. Nagumizanye na mama, mama niwe utekeye kumukweza na magenga ye.
Nukuba ko kuva icyo gihe nta makuru ya papa wawe uzi?
Kuva icyo gihe ntanukuye papa wanjye rwose nahise mubura kuva icyo gihe.
Hanyuma umuza kuva imururu mujya i Kamembe mujya kwa Rivenzi gushaka Konga.
Tujya kwa Rivenzi gushaka Konga.
Mwarahamusanze byagenda
bite? Konga twarahamusanze tugiye no kuburana isambu yari imururu, Konga yari ahari. Kuva icyo gihe twava kuyiburana Konga twashyize tuburana ku nk'uko biba birarangiye.
Konga se hari uruhare yaba yaragize mu kubafasha, mu kubashyigikira kugira ngo ayo masambu muburana muyabone?
Oya, nawe ubwo yari yarakiri mutoya ntabwo wabigezemo hari none cyane yari uri benzi yitwa ngo ni nk'umuntu w'umuryango uko yari afite kobwa ibenzi nahise amutukimara kuyiburana noneho nyine yabaze no kuyigurisha ahise ava n'amafaranga amaze kuva n'amafaranga aragenda amaze kugenda biba birangiye uko nguko agumika meme n'umukanisi noneho kobwa tubaturanye uko nguko twajya kumubaza akatubwira ngo ntabwo ngari Kigali ngo nimukabaze ibintu nk'ibyo ngibyo birarangira ufite imitamo kwifashisha ibijya Amerika kugira ngo tuzamfashe ndi uko namubona
Shaka gasoro kawe muzakabona Shaka gasoro kawe muzakabona Wikikintegeye Shaka gasoro kawe muzakabona Shaka gasoro kawe muzakabona
Nyuma y'iminsi irindwi niho namenye amakuru ya kobwa witwa Iracyadukunda Lambert yaranyandikiye ati numvise ikiganiro agasaro kaburaga aho Sindambiwe Fani yashakishaga mushiki we kobwa warezwe na Ribenzi ati nimba bose ndabazi kandi n'uyu kobwa ndamuzi tubana umunsi ku munsi iyo umaze imyaka 26 uziko usigaye wenyine ku isi ko nta bavandimwe nta babyeyi nta muryango mugari cyangwa muto ukagira utya ukumva ijwi rya Amerika mu kiganiro agasaro kaburaga baraguhamagaye bakubwira ko hari umuvandimwe ugushaka ubyakirutse nimwumve uko ko bwa byakiriye
Allô?
Oui.
Oui, oui, du coup, ni madame Odile Bihoiki Tuvogana?
Yego.
Jewe ni twa Venuste Nshimimana ndi hano ku ijwi ry'Amerika. Ndi mu kiganiro agasaro kaburaga.
Yego.
Amakuru yanyu.
Amakuru ni meza.
Nari nguhamagaye kubera ko hari umuntu wanyuze muri kino kiganiro adusaba kumenya makuru yawe yavuga ko ataguheruka uwitwa Sindambiwe Fani waba umwibuka waba umuzi
Sindambiwe Fani ni ukakari umwana wa murumuna wa papa
ni umwana wa murumuna wa papa wawe na ukomoka Cyangugu ukomoka i Kamembe
yego
wariwe kwa Ribenzi Evariste w'umukanishi
yego
hanyuma makuru twari dufite ni uko wahavuye ukaba warashatse ariko Fani rwose ntabwo yaraguherutse yari yarahogoye avuga ati muzashakishije kino kiganiro agasaro kaburaga n'ikiganiro abantu banyuramo bagashakisha babo baburanye ati nanjye mumfashe tumushake wari wumva iki kiganiro
ikiganiro hari abacyumvise barabimbwira njye ntabwo nari nacyumvise bambwira nyine amakuru bumvise nanjye bintera guhangayika nibaza uburyo sinamubona biransanga
ni iyihe mpamvu yatumye uva i Kamembe kwa Ribenzi wakoreraga
mpamvu yatumye mpava nabonye bitameze neza nyine njye nahavuye njye gushaka akazi gutyo gusa kuko nabonaga kwiga bikomeje kwanga mpavanza Kigali nza gushaka akazi nta zindi mpamvu zindi zikomeye zahankuye nuko nahavuye rorombotana Kigali nza gushaka akazi kuko nari nziga ndi njyenyine abasaza bantu twavaga inzu imwe mu nda ya mama na papa nari nzi neza ko bapfuye bose nta n'umwe ukiriho ari njye njyenyine nasigaye nabo bari kunshakisha ntabwo numvaga yuko bakiriho numvaga ko nabo wenda bashize gusa najyaga ngira agahinda kuko ndi njyenyine nta muvandimwe n'umwe ngira nta n'uwo kwa papa ngira nkumva birandenze agahinda kacyanyica nyine nkabyirengagiza ko numvaga nta kindi cyo gukora ariko Imana ishimwe ko nanjye mbonye abanshaka mbonye abavandimwe bawe
hari umudamu witwa Iracyadukunda Lamberta uramuzi
ndamuzi
niwe watwandikiye aratubwira ati numvise ikiganiro agasaro kaburaga aho Sindambiwe Fani ashakisha mushiki we kobwa warezwe na Ribenzi numva bose ndabazi kandi uyu kobwa tubana umunsi ku munsi uyu Lamberta ari mu bakubwiye ko bumvise ikiganiro agasaro kaburaga
ari mu babimbwiye nabandi bo hiryuru ya no no revenge yaramamaga mbira ko nawe bamuhamagaye babimubwira
yego
ambira ko ari mutazangira kunshakisha arirukanka abajyana ku makuru wa rujuru ya zarusizi gushakirayo yarakorabona igisubizo kizima ngakimbwire ingambo ritarero arambwiye kuko nyine we tubona umunsi ku munsi na ninjoro twari kumwe arambwira ngo agiye kumfasha gushakisha ukorewe yambwiye ati kare yambwiye ati nze gukurikirana bari bumpamagare niwe wabimfashije
lamberita ni umuntu mwiza mbwira kobwa ndakwita kobwa kubera ko niko abantu hano ku ijwi rya Amerika bakuzi nibwo bwose wakuze ugahindura amazina reka dukomeze tukwite kobwa ni izina papa wawe wibuka neza yakwitaga igihe iracyadukunda yaje kukubwira ko yumvise abantu bagushakisha ku ijwi rya Amerika kandi ko ari bene wanyu nk'umwana wari imfubyi usigaye wenyine ukumva umuntu aje kukubwira ko ari umuntu umwe wanyu gushakisha bwira ubwira ndabumva ijwi rya Amerika wumvise umeze uti icyo gihe
kubera ko numvaga ko nta mwene mama cyangwa se mu muryango wacu wasigaye uretse wenzi wandeze njye byarandeze numva bimaze ku mutima numva biranshimishije cyane mpita nifuza kumubona kuko mu buzima bwanjye nabayeho nifuza umuntu waba ukomoka kuba bazindi mwana data we nambo ndebe isura ye mbaho nifuza kumenya umuntu twavukanye ndebe isura ye nibura kuko nabayeho numva ntekereza ninde muntu twonse rimwe nabona nkabona niba arasaga na mama cyangwa arasaga na data muri make byaranejeje cyane kandi ko n'uwo muvandimwe mushimira mana umugisha kunshakisha sinanarihebye numva ko nta muryango mfite uretse ibenzi wandeze ngakura byaranejeje
mvugana na Sindambi mu kiganiro cy'ubushize naramubajije nti uramutse ubonye kobwa wabyakira ute yarashubije nawe ati nashimira Imana nyuma y'imyaka 26 nta uza amakuru y'undi ijwi rya Amerika irabahuje
amakuru
ni meza
umwana yanjye ubushobozi uri kuma kandi wino kuri ndishimye uye utuye wahe
meze bi kandi Kigali ahantu bitiga hano
uri Kigali mana we no kuri naragukumbuye ndakura mfata nyine umwanya wo gushakisha no kuri tujya kumbaza mbaza ibenzi ndamubaza mubaza sise na makuru ya kobwa yagikira mbwira no kwinda gukumbura nyine gamushiki wanjye kuribuka ko nakubonye rimwe turi mu rugo ku bicho gihe cyongera kongera kukubona nyine nda gukumbura cyane ngaje mbaza mama amakambi na kuri kumwe na kuno ya kubona uzihangane naje gufata umwanzuro nyine bwo gushakisha ibi bya Amerika nta yandi mahita mwaredi no kwinda gukumbuye nabo rero kugira ngo byumve kandi ndishimye cyane ndishimye cyane pe ndishimye cyane ngo byumve
ni ukuri mani guhumugisha nanye ari nzi ko mukibaho gusa birandenze birenze ubwenge bwanjye Imana iguha umugisha twifuza kukubona
ni ukuri ntabwo nkubonye nonoma nibuka isura mu maso iyo nyine yibuka pe yibuka ariko uva kwa kiri filimi cyane nyine mama ari aho arimo kwenda kugira abana bakaba hafi ubwo njyewe na zuzu ubwo afite abandi bana bangaho 8 nanjye na zuzu tukaba 10 nyine ari icyangugu na zuzu arakomeye nawe ari icyangugu nanjye ndaho nyemeze neza mu by'ukuri mbese mana
mu kanya ndabaha nimero zanyu buri wese ndamuha nimero y'undi kugira ngo mushobore kuganira uyu wari umusogongero kugira ngo muhure abumva ijwi rya Amerika babafashije kugira ngo mushobore guhura babumva ndashimira cyane Iracyadukunda Lamberta aturanye na kobwa ndetse namwe arabazi umuryango wanyu arawuzi ari mu bantu rero badufashije kugira ngo dushobore guhura na kobwa none nyuma y'umusogongero ku ijwi rya Amerika ndabifuriza gukomeza mukishima mukagira ibyishimo mwari mumaze imyaka myinshi mwifuza ari wowe kobwa wari umaze imyaka uzi ko nta wundi muntu usigaranye ku isi ari nawe sindambiwe wabuze kwabuze mushiki wawe none uramubonye nagira ngo mbasezereho ariko sinzi niba hari icyo mushaka kuvuga mbere yuko mbasezeraho kugira ngo dufate abandi reka mbere kuri wowe koga hari icyo ushaka kuvuga kindi ntakubajije hari ibyishimo bindi ushaka kugusangiza
njyewe ndabashimira cyane kandi umwana bamugisha kumuza n'umuvandimwe ikindi nakifuza kubabwira bishobotse mbonera n'umuvandimwe wanjye mu ruri basaza banjye bahuze hari undi ndangisha nabwo mwaduhuza imana ibahe umugisha
uwo musaza wawe ni nde
musaza wanjye twavuga imfura na mama yari imfura ya mama na papa yitwaga nabo niryo zina rimwe ryonyine nibuka
ariko amakuru yaseka nabo sindambiwe fani agombe kuba yazi hari amwe azagusangiza nimuhura fani wowe hari icyo nawe ushaka kongeraho
yego njyewe icyo nakongeraho ni umuvandimwe kuko cyagihe umuvandimwe utonye na koga kuko cyagihe waramwe ngo ntakemeza ari benzi ibenzi kubishaka nta kintu agomba kumfasha cyokora mu by'ukuri ndagushimiye imana no mu ijoro ko ngushimiye w'akazi wakoze ho bitangiye bakize ni uko imana igikomeza iguha imigisha kandi iwe mu kazi ukora iguhe kurama n'umuryango wawe rwose ngo ikoreje amahoro y'imana adagomba gutakaraho n'imigisha myinshi cyane pe
urakoze namwe mugire amahoro y'imana sindambuye fani ari nawe rero witwa kobwa twari twakomeje kuvuga yuko izina ryawe turitsinda ariko nagira ngo nditangarize abumva ijwi ry'amerika witwa madamu denise bihoyiki ndagushimye cyane kuba waje muri kino kiganiro agasaro kaburaga uje gushakamo kandi gasaro kawe ariko sindambuye fani na juju sindambiwe na nyina n'abandi bavandimwe benshi ugiye kubona mwese rero mukomere mugire amahoro y'imana ngaho mukomere
agasaro kaburaga karabonetse
ikiganiro agasaro kaburaga Alexandrine yamuremye yari umwana w'imyaka 14 mu mwaka w'1994 yahunganye n'abarumuna be batatu umuto yari afite imyaka 5 abo ni Aimable Ngirimana Claude Nkundimana na Richard Munyemana ababyeyi babo ni Inyashe yamuremye na Adrien Mukamugema bari batuye mu Ruhango aba bana b'ibisekera mwanzi baraye rubunda ngo baramuke banyura ishyogwe na Kabgayi ariko bageze igitarama baraburana kugeza ubu mushiki wabo Alexandrine yizera kuzababona atuye mu karere ka Gasabo umurenge wa Bumbogo akagari ka Nyabikenke umudugudu wa Masizi
nagiye numva ikiganiro nanjye numva ngize cyo kuvuga ngo mbashake kuko mfite abavandimwe batatu muri jenoside yakorewe abatutsi muri 1994 twakumwe ariko turaburana noneho nkomeza nibwira ntiyenda ubwo barapfuye ariko numvise ukuntu abandi bantu bagenda babona ngo yabo nanjye ndavuga ntaraho reka nikuremo ko bapfuye kuko nta muntu wigeze umpa ayo makuru y'uko bapfuye rero reka mbashake mbibabwire enda imana yamfasha muri make ni icyo cyatumye mbashaka ngo mbibabwire niba hari uwaba akiriho amenye ko nanjye nkiriho
none se abo bavandimwe bawe mwatandukaniye he
twatandukaniye igitarama
mu kuhe kwezi
urumva kwezi kwa kane gushyira nk'uko agasitanu gutyo niho twatatanye muri cuba giteye nyine noneho abo bana ariko tundana Kabgayi tuhaba iminsi noneho twabagamo abagabo bose barabica noneho mpitamo kubabwira ati mureke dutoroke turatoroka tujya ahantu ishogwe dutwawe n'umushoferi wari uwa mugore wari majoro Nyirahakizimana n'ubu arafunze noneho duha lifuti kuko uri inshuti ya muramukazi wanjye noneho tubonye aratumenya nk'inshuti aduha lifuti atugeza ishogwe ishogwe naho tubona bibaye turahava iwacu mu Ruhango batangiye kugera aho hantu turakeka ko twari dufite indangamuntu zanditsemo abahutu turagenda tugeze igitarama rero niho nahuriye na muramukazi wanjye ari kumwe n'uwo major aravuga ati noneho twagiye kuduhungisha wowe ngwino mujyane noneho abangaba basigaye ari nko wowe ni wowe mukuru numara kubona ahantu badushyize uzagaruka batware ko naragiye nyine arutse ndababura nuko ngiye sinongeye kumenya amakuru yabo byarangiye kugezana n'ubu ariko nkomeza ntagenda barapfuye ariko umuntu utigeze umenya amakuru ko yapfuye cyangwa ariho ukomeza wumva umutima kenshi rero ndabakurikirana iyo mvuye gusekurikirana ngakomeza mbyumva ariko ndavuga nanjye nta n'ugutanta shanse hari aho nabona uwaba akiriho
none se abo bavandimwe bawe amazina yabo bitwaga bande
umwe yari Nyirimana Aimable undi ari Nkundimana Claude yari Nyirimana
komera ihangane ndabyumva kugusubiza muri ibyo bihe bikomeye ni ibintu bikomeye ariko ndagufasha tubinyuremo kubera ko no kuzana mu kiganiro agasaro kaburaganiye ni nko kujya kwa muganga ibintu mufite mu mitima yanyu ni byinshi ntabwo mwigeze mubona akanya gahagije ko kugira ngo mubivuge mubisangire n'abandi kubona hashize imyaka 28 utazi aho abavandimwe bawe bari ukaba ari kuvuga uti uwo ntashingiye agombe kuba hari ahantu ari ihangane wiyakire tuganire dufatane urugendo hari n'abandi benshi hano tuzigamire ukabakumva bagufasha kugira ngo urugendo turufatanye nibiba iby'Imana tumenye aho abavandimwe bawe bahereye wabimbwiye Claude Nkundimana n'andi wundi
Munyemana wewe wari muto
yego wihangane umbwire Munyemana Richard yari afite imyaka ingahe
ushobora kuba yari afite nk'imyaka 5 cyangwa 6 ukibuka ariko yari muto cyane noneho
Claude
yari muto cyane Claude nawe yari nk'umuntu wese wondeye
naho Aimable
niwe wankurikiraga arimo kabiri segonde niwe wankurikiraga bari baciye bari bakwaca dirishya nk'ijya ku kibuye noneho umuramukazi wanjye kuko yari afite inshuti ye yari yaragabo w'umudiregiteri ku kibuye niba ari ishuri rya primeri noho umudamu niba sinzi izina rye ko yitwaga Yvonne ariko niwe bari barigaye muramukazi wanjye yitwa Namazi Denise waracyariho yari yariganye n'uwo Yvonne ufite umugabo wari umudiregiteri w'ishuri ariko ni abantu tutazi nuko avuga ati yewe byose umuntu twariganye ari inshuti yanjye akavuga ati nimubona imodoka ijya ku kibuye mubonye ko mugenda muzaze tuzajya ariko natwe ntabwo ariho twagiye kuko twagendaga tungutana tuvuga abantu bose baba tuzi ko twabaga twiyoberanye ubwo rero ntabwo twongeye kumenya amakuru y'abo bana byarangiriye aho ngaho
Alexandrine ukomere ndagutwara buhoro ariko turaganira kubera ko ndashaka kumenya aho mwari mugeze ndashaka kumenya ugerageze kwibuka ndashaka kumenya aho mwari mugeze igihe abana wabasigaga ugiye kurebaho wakwihisha kugira ngo uzagaruke kubatwara wabasize hehe nyirizima
ni igitarama ni igitarama neza hariya mu mujyi ni umuntu ubasigaranye nawe ntabwo n'abo bantu bari bababwiye
umuntu wabasigaranye
ntabwo muzi barababashinga avuga ngo abantu ntabwo muzi nigeze nanamubona gusa ni nk'uko bashyizemo wakajya gushaka umuntu babasigira ntabwo muzi ariko ngarukiye nyuma nyine ndababura abaza ariko nta muntu wigeze ababona nabaga no kubaza babona gutyo wabaza
Alexandrine nagira ngo dusi n'abasubira inyuma kuri iyo nzira nakwita ndende kuva mu Ruhango ukagira ishyogwe uhunga ukagira ikabwayi hanyuma ukaza gusiga barumuna bawe igitarama nakubazaga nti umuntu wabasigiye ntabwo umuzi niwakubwiye ati bamusigire ntabwo umuzi
urabona twari duhuye na mukazi wanjye bari mu modoka na musaza wanjye noneho bahita bavuga ati we mukuru tukujyane noneho ubona tugiye noneho ubona ukuntu uza kugufata nahise nikubita mu modoka ariko babwira umuntu ntazi batumenya abo bana ubona imodoka idukurikiye ubashyiremo nuko byagenze birangirira aho ngaho
ariko uwo muntu bagombe kuba bari baziranye kugira ngo usige abana bato
nabona narababajije nabona narababajije niba bamuzi nabonye ntibamwibuka neza bavuga niba arinde mbona amateka yabwo batajya batajya babibuka nubwo naramubajije ariko ntinyibutsa ahantu wari wamurangiye watubwira ngo nitubone ukuntu dutoroka tugiye ku kibuye tuzaguhana nawe nkumva amazina ntayibuka yitwaga Yvonne nuko nkorera nyine niyo mpamvu nanatinze nahuraga numva icyo kiganiro wenda ko muri abo bantu waba akiriho yazagahenda njyewe nkamwumva noneho ntibabyibuka kubera hari ibihe ko byabaga bimeze
abo bana birumvikana bari bakiri batoya Richard yari muto umwana w'imyaka itanu ntabwo wamuvana igitarama ngo
amenye ko asubira
na Claude ndetse na Ihabi bose bari bakiri bato reka twizere ko hari umugiraneza wababonye akabaramira akabarera bakaba bakiriho nubwo bwose baba bamubaza bati turi abande dukomoka he niba hari umuntu wumva ijwi ry'Amerika muri kano kanya utuye hafi aho muri Muhanga cyangwa se ku Kibuye ashobora kuba ari n'Ubutare aho zahuye cyangwa se Kigali ya Gasabo n'ahandi waba wanagize umutima mwiza agafata umwana witwa Munyemana Richard wari ufite imyaka itanu muri 1994 wabase yarabonye uwitwa Claude Nkundimana wari ufite hafi imyaka 11 icyo gihe kimwe na Aimable Ngirimana icyo gihe we yari afite hafi imyaka 12 niba hari umuntu wahuye n'abo bana akabamenya n'abana b'umugabo witwa Inyasi yamuremye wari ufiye mu Ruhango mama wabo akaba Adria mu Kamugema uwabamenya turabakabariza turamwinginze mwese abumva ijwi ry'Amerika uwamenya aho abo bana baherereye mudufashe dushobore kubahuza na Alexandrine yamuremye wari kumwe nabo muri 1994 Alexandrine mbere yuko turangiza kino kiganiro birumvikana umaze imyaka 28 ufite impimbi ikomeye yo kubura barumuna bawe mwari kumwe mwararanye rubunda mukagendana imitaga muva mu Ruhango muhunga mwishishahisha mukanya nagerageje kukumva no kukurema agatima ariko nkoresheje amagambo ntahagije iyo wicaye wowe ari Aimable ari na Claude kimwe na Richard ukabona mutari kumwe mbere yuko uza mu kiganiro agasaba ukaburaga wumvaga bari
njyewe nateganyaga ibintu bibi bashobora kuba barapfuye ariko nuwa kumba yu makuru yara menye kubafwe kukira na wa tukawa shimuru kajyo vya tukwai na nende katechiriza na haraho harui mazingama kakari wana kumba na mwono kukwenye nuvu wanji tafuta na haraho ya naza kujenda kwenye kenshi kufata kashaka kumicha kwa wari wareva na wanji nga fuga ditu ya tulawa hutu nano tafadimye wanji wari wareva ino watrewa gani ya minyaka kutufuka niko kafuga tafadimye wanji kenshi na avitanji na chuba dufashi nila mwuzi watu zi dufashi nila nago yuko njigeze ndi watu niko ndewa kubare kanda zindi kanda tafuga ni nange ndu ya mwure ni watu waza gawa papati wa mwuzi aradufata kiko au nabo twahaguye mara numva igikomere ku mutima bavuga ntaraho yonze kugumara nabo cyo bari ariko nuwamenye ayo makuru yandi uwo muntu Yvonne nta nubwo bibuka na karere yabagamo ku kibuye wiganye n'uwitwa na Maze Denis niba byumva akunze izo nkuru yenda akabara naye ndabara mugezeho yazatukiye niba baranapfuye ntacyo tukabashyingura nanjye nkumva ko icyo gikorwa kigize ariko ntabashyinguye nzahora nibwiye nda ko bahana nabikanga kenshi nkabona nk'umuntu bashiduka nkagira ngo nibo ntako mbisi
ukomeze ubahoze ku mutima kandi nk'uko bivuga igihe cyose wawe utaramushyingura igihe cyose utaramenya aho yaba aherereye nubwo bwose yaba atakiriho ariko kugira ngo upfunyapfunye umubiri we uvuga uti ndamwishinguriye uhora utekereza ko hari aho ari ko araho Imana yamuzigamiye nongere nsabe nk'uko avugaga mu kanya abantu ba nyuma bashobora kuba bafite amakuru bashobora kuba bakiriho ni uwo nguwo Yvonne nibutse yuko uwo Yvonne uvuga wambwiye ko yari afite umugabo wayoboraga ikigo cy'ishuri ku kibuye niba hari umuntu witwa Yvonne wari washakanye umuntu wayoboraga ikigo cy'ishuri akaba yarafashije abana yamenye bavuye mu Ruhango nyaboneka atabare na Denise nawe niba hari amakuru zi kuri abo bana nibutse amazina yabo ni Richard Munyemana Claude Nkundimana na Aimable Ngirimana abana ba Ignace ya Muremye na Adria Mukamugema ngaho rero Alexandrine komera ngushimira ubutwari wagize nk'umwanya n'ubu ukabuki bufite ugumana ubwizige ugumana urukundo kandi ukomeze wiyubake kiganiro agasaro kaguraga nicyo tubereyeho ni kugira ngo tubunze kandi tubafashe kwiyubaka
Imana Data ibahe umugisha urakoze
Shaka gasaro kawe muzakabona
rero
Shaka gasaro kawe muzakabona
wikiki ntegeye
Shaka gasaro kawe muzakabona Shaka gasaro kawe rero
muri aka kanya ndakira Uwineza Benita mwene Kanyamacumbi na Raheli akaba yifuza kumenya amakuru ya mukuru we witwa Bambuze baherukana bageza ahitwa Gasheberi ka Masisi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hagati ya 2006 na 2007
yarangisha famiye yanjye harimo bakuru banjye batatu witwa Levania n'undi witwa Lizin n'undi witwa Bambuzi umuntu twaburanye turi kumwe ni Levania ariko twaburaniye ahantu bitaga Inyanga uburyo rero twaburanyemo mukuru wanjye watureraga rutini nyuma yaje kwitaba Imana yitaba Imana ari kubyara aje kubyara mukuru wanjye biba ngombwa yuko asanga umugabo wari uri ahantu bitaga Inyanga mu butembo hasi na Walikare biba ngombwa yuko anjyana agezeyo atangira kugirana n'umugabo we n'umugabo we batangira kugirana amakimbirane ariko icyo gihe njye nayo ndi mutoya cyane nari mfite nk'imyaka 6 gutyo noneho biba ngombwa yuko kuri akurakuraga amamesa biba ngombwa yuko yifashishwa umucuruzi wamuranguriraga amamesa aza kumumereza ngo abamfashe we naza kubona uburyo arangiza kugurisha amamesa yari afite aje kongera kunsubiza aho navukiye i Gashebe aho ariho mama wanjye yapfiriye ari naho bakuru banjye ari uwo bambuze narize ndebaba ubwo intambara yaje guhita iba 2000 ngira ngo intambara ishobore kuba yaratangiye 2008 kuko ndi ukageze mu Rwanda 2009 guhera icyo gihe ntabwo nongeye kubona na famenge nahise nza mu Rwanda na wa mugabo wanzanye duhita tuzana mu Rwanda tugeze mu Rwanda ntabwo nongeye kubana na wa mugabo ashobore kuba yagiye twabanye agahe gatoya uwe n'umugore we batangira kuza mu bintu by'amasigane bagashwana ngo bansubizeyo umugabo akabyanga bigeze nyuma rero ubwo ko tutakibana njya kuregwa n'undi mukecuru utarambanye muri Congo wa muryango ubibone gutyo uhita utoroka ujya muri Uganda kugira ngo natazimura nazawubaza umunani ugasanga ngo barafukaho ngo bari baranzanye mu buryo butemewe n'amategeko ubwo rero guhera icyo gihe wa mukecuru nawe wanderaga yaje kwitaba Imana ubwo rero biba ngombwa yuko aho namaze gucira ubwenge biba ngombwa yuko nangira guhaguruka nshaka umuryango wanjye kugira ngo byibuze mbe nta namenya aho uherereye cyangwa igihe ubuzima ndi kubona ko ubuzima ntabwo bugeze bumbera bwiza mu Rwanda ndavuga aho byaba mu ntoki kubaho nabi nahaguruka nkashaka umuryango wanjye byibuze wazababara ndi kumwe nawo
yego
ariko mbere yaho yo kugira ngo mpamagare Olivier nabanjije kujya kuri Nuza ikuwaruje i Kigali
yego
i Kigali baravamereza amezi abiri birangirira aho nta kindi kintu bugeze basize nakunze gukurikira ikiganiro Agasaro Kabuze nkunda gukurikirana kiyoborwa na Chimimana Venuste
niwe muvugana
niwe mutuvugana nuko numva ko isi ryahindutse niwe wambona atahise bumenya
nibyo
gusa ariko nanjye nimara kukumva nanjye nifuje kuba naza nashakite uburyo nakubona birananira njya muri ahantu mu makomenti ndakwandikira nabyumvana ntabwo biri gukunda nibwo nakomeje sinigeze nshika intege nahise ngenda kundi muntu wari uziranye na Eric Bagiruwubusa dushakisha nimero yiwe dusanga nimero y'uwo mama yari afite ntabwo ari iya gisize nibwo nigiriye inama yo kujya muri Kirana nshaka uburyo nafata nimero zanyu ziramukishaga kuri radiyo nzifata mu mutwe ngikishije noneho nazo ndazandikira mbona ntabwo biri kuvamo ubwo rero nibwo nabwiye muri Kirana ikiganiro gisaba saa cyenda n'iki mbanyujisheho nimero bakishaho kuri no muri cya kiganiro Olivia agira ayobora ati ubwo niho nimero ye nayikuye nitamuhamagara ambwira ibyo nakora kugira ngo nzakubwireho ubwo ahita ambwira ngo nimbe nibwire zizamuhamagara
yego none ndabikoze turavuganye Uwineza ubu tuvugana uri hehe
ubu ngubu merereye mu karere ka Rubavu ngira ngo umurenge ni Rubavu
amakuru uzi yaba ba Irivaniya ndavuga hari uyu nteze hose
ntabwo nigeze nsika intege igihe nari nitegereje igisubizo cyanyu nakomeje gukomeza gushakisha uko nkomeje gushakisha nkagira nagerageje no kuba najya muri Congo kugira ngo mbe nareba yuko nabona amakuru byibuze niyo nabona nanjye byibuze niyo mwaba mutampamagaye mbonye mutampamagaye nanjye wende igihe nazabona batike nazajyayo gusa umuntu wanyemereye yuko hazi nagerageje kumbwiraho amakuru makeya ariko nongeye kujya kumushaka ahantu twarikorahuriye ku rusengero aho rero mbwiye nzajya kumurebera muri Congo tubiye nsanga ntabwo akihaba yongeye guhamagara nimero ye yari ampaye numva ntabwo ikibaho ariko yari yarabashije kumbwira yuko umuntu uyobora umudugudu waho yitwaga Munyamari ariko tubiyeyo aho yambwiye ndamubura andi makuru yari yarampaye yari yarambwiye yuko uca ahantu bita Gigatare hari umuhanda ugerayo
yego
hari n'urusengero ngo mbere yo kugera kwako nje nave angasebere navuye ngira ngo bibiri gatandatu ariko nibuka yuko hari insengero ebyiri hari ikigo cy'amashuri cyabagaho urusengero rw'abagatolike n'ibitari byinshi akongera hakabaho n'umugabo witaga Karori ariwo wari uri muri ako gace wari uzwi cyane
abantu bari batuye Gashebere hariya muri Masisi barakuzi cyangwa se aba bakuru bawe barabazi
bo hari mukuru wanjye witwa Garizi imbere nekereza yuko yabazi cyane ko urumva yuko mama wanjye nubwo nandi mutupa yaje kugwa mu rugo rw'uwo rizinde baza kumbwira yuko mbabaze umbesi mama wanjye ko ndi kuba narira agiye aha ndi kubona mu mutwaye aza barambwira ngo azagaruka mbere yuko uwo mukuru wanjye aza kwitaba Imana niwe wasize ambwira yuko mama wanjye yaguye mu rugo rwa rizinde aba ari umereza ayo makuru neza yuko ariho yaguye ntabwo twabashije kuvugana ibintu byinshi kuko yahise ajya kubyara mbere yuko ajya kubyarana ayo magambo yasize yambwiye ngo sinzongera kumubona izina rya mama wanjye kubera ko nararizaga cyane nkamutesha umutwe arambwira ngo mama wanjye yaguye mu rugo rwa mukuru wanjye ariwe witwa Garizinde ngo sinzongere kumutesha umutwe ubwo aza kumbwira gutyo rero kubera ko mukuru wanjye ni nk'ariwe nitaga mama ubwo nabwo iby'abandi bakuru banjye nigeze mbigirite ibitaho ariko papa wanjye nawe yari umuntu wari uzwi kuko nibuka yuko rimwe ndi kwa mukuru wanjye yaje kunsura ariko aza kunsura yarapfumutse ururimi mu kanwa yego aza kudusura yarapfumutse ururimi mu kanwa ubwo rero icyo gihe nongeye kumubonaho ishusho yanjye niyo nongeye kumubonaho gusa ntabwo nongeye kubabonaho
ariko uwagera hariya Nehima cyangwa se akagera Gashebeli akabaza umugabo witwa Kanyamacumbi baba bamuzi
papa yitwa Kanyamacumbi
baramuzi yarazwe
mama we akitwa Rahere noneho umukuru wanjye wapfuye agiye kubyara yari aherereye ahantu bitaga Nehima ariko Nehima baje kusobanurira yuko iri muri Gatoyi
tuzakomeza dushakishirize aho muri Masisi ku muduce wambwiye turebe yuko hagira umwe mu bavandimwe bawe waba agihari ubwo nimero yawe ndayifite aho uri ndahazi ningera icyo ngeraho nzakubwira ndizera ko iyi nimero uzakomeza kuyikoresha ukomeze utegereze wizeye kandi nkwifurije amahoro menshi
murakoze Imana guha umugisha kuba mvuganye nazi byonyine n'umutima wanjye usubiye mu gitereko ubwo ndi kumva icyifuzo cyanjye Imana igisubize niyo nsigaje gushimira yonyine gusa
yego gushimira Imana cyane
yego kandi urakoze Imana izakumera umugisha itagabanyije izakongera gusa niyo natawabona ariko kuba mvuganye nazi iransengishije cyane
urakoze cyane
urakoze cyane Imana izambere aho ngiwe na
Agasaro Kaburaga
Agasaro Kaburaga mukomeje kumva ikiganiro Agasaro Kaburaga umwihari kwa muri sanga ku ijwi ry'Amerika Karangwa Theogene yabuze umwana we w'umukobwa witwaga Kampire mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda n'ine mu kwezi kwa karindwi ise wari wahunganye n'abandi yamusize mu kigo cyita ku bana b'imfubyi cya Croix Rouge cyari mu nkambi ya Katale Kampire yari afite imyaka itatu y'amavuko mwakwibaza muti ni iki gitera umubyeyi gusiga umwana inyuma tuganire na Karangwa atuye mu mujyi wa Kigali mu karere ka Gasabo umurenge wa Bumbogo akagari ka Nyabikenke mu cyahoze ari kumenya Rubungo muri segiteri ya Karama
ndamushimira atari nyine ubwo tuka duhunguka rero dushitu tunongera kumushakisha n'uwaciye yagenda ubona ashize yamushatse aramwira acanga barabajyanye ubwo niko kwiyanda twijugije cyane kugira ngo ndebe ko namubona
urambwira ngo uwamusize Katare uragenda usiga umwana inyuma uragenda ujya he
oya njye naratahutse nsiga muri yari ari muri HDR noneho njye ndataha maze gutaha mushiki wanjye yari wasigaye muri Kongo nyine hashize nk'icyumweru yagiye kumurasanga ngo aramubura ngo asanga baramujyanye ubwo rero sinongeye gutekereza gusubira kuko nyine yageze mu Rwanda hano iwacu ni i Kigali hano i Gasabo yumvise batanga amatangazo kuri perezidante ariko ndari yambaza kugira ngo mwamfashe
ndabyumva ariko icyo nagira ngo nkubaze uwo mwana kugira ngo umusige mu nkambi wowe usubire mu Rwanda kuko utagiye aho ngaho yari ari muri HCR ngo ufate umwana uti ngwino dutahe byagenze gute hari icyabaye cyatumye umwana agomba gusigara inyuma w'ugataha
uwo mwana nyina yari amaze gupfa afite abandi bana bakuru babiri
yego
noneho bamerewe nabi mbona uwo ngo ari muri Croix-Rouge kandi mbona b'abagabo rero babaha amatage ya nake ndavuga ko rero byose aho kugira ngo abana bakuru abo bana bakuru bamfane
yego
mpita mbashyira imbere turataha nicyo twatumye mufashe kumusiga mwanzi
wamusize kugira ngo abeho kandi nyuma yaho urabwira mushiki wawe utujye kundebera wa mwana wasigaye wari umutumye kugira ngo ajye kumufata mu bazamuzane cyangwa agira ngo urebe ko ameze neza
yumvise ko gusanga natashye yumva ko nasize umwana agiye kumureba niko kumbwira ati nabirya nacumi yari nangiye kureba ndamubura ahita n'abataha rero
none se ageze muri Croix Rouge yarabajije ati umwana ari he asanga umwana ntahari ninde yabajije ninde wamubwiye ko umwana adahari yamubwiye ko umwana yagiye
wowe nta bisobanuro yampaye yarambwiye ati burya umwana namenye ko yatashye ngiye kureba ndamwira ntabwo yansobanuriye ko biba bigenze yaravuze ko yasanze ntacyo nasanze ntawe uhari ngo baramujyanye abandi
baramujyanye bamujyanye he
we ntabizi yarambwiye ati nagenda mwura ati niba baramujyanye ati ariko namubwiye yambwiye ko ntawe kandi njye nari namushyize aho ngaho muri Kongo gatari wese
none se abana bari muri iyo nkambi bafashwa na Croix Rouge abahavuye bandi bagiye he batashye mu Rwanda bagiye muri Congo hirya no hino bahabwa ibigo by'imfubyi bagiye i Burayi se amakuru mufite avuga ko abo bana bagiye he
rwose nta makuru mfite rwose nta makuru mfite
uwo mwana Kampire afite imyaka ingahe
itatu
nta rindi zina yari afite
oya yari atarabatizwa
umuhaye Croix Rouge hari ifoto bamufashe icyo gihe
oya byari ibintu byo pe mu ntambara mu ruvugaro rwo nyine abantu namushyizeyo nta niba baramufotoye ntabwo mbizi namushyizeyo gutya gutyo
turi muri 1994 mu kwezi kwa karindwi uri Katare utanze umwana wagarutse mu Rwanda ryari wowe
ngo nahise ngaruka muri 1994 nko mu kwezi kwa gatandatu nahise ngaruka mu Rwanda ngaruka
mu kwezi kwa gatandatu wahise ugaruka mu Rwanda
naragarutse nashaje intambara hano i Kigali isa n'irangira abantu batangiye guhunguka nyine
ni ryari mushiki wawe yakubwiye ko yanyuze muri iyo nkambi ya Katari gushaka umwana agasanga adahari
njye natashe ni mu kwezi kwa gatanu uwo mwaka nyine nako nyine mu kwezi kwa karindwi ubwo namushyizeyo ariko nyuma y'amezi abiri y'ukwezi nayo yaca agaruka ataha arahita ajya
ni ukuvuga ko Kampire yabuze hagati y'ukwezi kwa gatanu n'ukwezi kwa cyenda 1994
mbese twe twarahunze icyenda kandi tugezeyo tugeze muri Kongo mu Katare ubwo nahise yara nyina yamujyanye nyina yara nyina itapfa njye nashikaye ahantu twari turi kugicumbika njya kureba nyine mu nkambi njya kureba bati nyina yarapfuye nyina yaka kana yarapfuye ariko umwana twamufashe ubu twamushyize mu kirimo kumufasha ubwo rero ikintu nabaga hakurya ahandi bitareba rwose ntahamenye
uyu nyakugendera umugore wawe bibera tanyira nteza imana nta bandi bavandimwe yari afite bari aho ngaho muri Kongo cyangwa se bari basigaye mu Rwanda
bari basigaye mu Rwanda hani kabuye niho bari batuye bo bari barahungiye nabo baratatanye ubwo njye nari nagenye n'umugore wanjye ndetse n'umuryango wanjye ariko umuryango wari washigaye ahangaha
hariya mu nkambi nta wundi muntu wabonye wo kwitabaza ngo umuragize Kampire
rwose ntawe namuragije ntawe namusigije
hashize imyaka 28 umukobwa wawe Kampire mutandukanye niba akiriho bafite imyaka 30 ndahamya yuko Kampire umutekereza buri munsi iyo umutekereje ntumubone ukibuka umuhungana ari igitambambuga ukibuka umusiga muri Kongo ukagaruka mu Rwanda uyu munsi ukavuga ati Kampire ari hehe mbwira umfashe kumva uko umubyeyi wumva umeze iyo utekereza ubuheta bwawe ntububone n'ukuntu uba wibaza hashobora kuba ari.
Mu by'ukuri nawe rwose nawe ufite umwana nawe umubyeyi yibaza umwana wambaye agahinda agati niyo gakozeho nyine numva ngize agahinda kenshi numva ntanashingira yagera bikagaruka nkongera ngatuza ariko numva umubabaro ntabwo washira.
Mu bantu bahungutse bavuye muri iyo nkambi ya Katare abo mwari muziranye abakomoka I Kabuye kwa sobukwe ari nabo mwari muturanye aho mwari muri nta muntu n'umwe wigeze akubwira ati namenye amakuru y'umukobwa we Kantibi ashobora kuba ari aha ngaha yarajyanywe na kanaka yarahawe umunyekungu ngo amurerese yarahawe abazungu se ngo bamujyane I Burayi yaragarutse mu Rwanda se akajya mu bigo hari ibigo ngaho mu Rwanda nka SOS Rwanda dakiriye abana ku buryo niba uyu mwana yaranyuze muri icyo kigo akaba anyumva muri kano kanya nabwo aza anyura hano ku gihugu cya Amerika atubwire. Tuje ni Karangwa urakoze kuba waje ku gihugu cya Amerika kugira ngo tugufashe gushakisha umukobwa wawe Kantibe. Tuzakora uko dushoboye ndahamya yuko hari abantu bazumva ibitangazo bakamumenya nawe yaba akiriho akazanyo hano ku gihugu cya Amerika kugira ngo tumuhuze nawe wamubwira amakuru y'abakuru be baraho bameze neza barakuze barashatse.
Yarafite abacaguwe babiri b'abahungu barashatse barafite abana bose barabyaye.
Ibyo ni byiza. Ngaho rero ukomere utegereze wizeye nitugira icyo tugeraho hano mu gasaro kaburaga tuzakubwira. Gira amahoro y'Imana.
Yego murakoze mugume mufashe nuko.
Agasaro kaburaga.
Agasaro kaburaga.
Rose Dushimimana atuye mu karere ka Nyanza murenge wa Mukingo mu kagari ka Kiruri arashaka kumenya makuru ya nyirasenge witwa Mukantagara Edina wari washakanye na Munyenkwaya bari batuye mu cyahoze ari komini Runda batandukanye ubwo yajyanaga n'umuryango yari yarashatsemo bahunga maze bageze mu cyahoze ari Zaire nabo baratandukana.
Yaje guhungana n'umuryango muri 1994 bajya mahahoze hitwa muri Zaire. Agezeyo aburana n'umuryango wiwe umugabo yaje kugaruka na sebukwe aza kugaruka na nyirabukwe. Bageze mu Rwanda batubwira ko nabo bageze muri Zaire bakaburana.
Bakubwiye aho baburaniye?
Baburaniye muri Zaire.
Muri Zaire ariko agace ntabwo kazi neza.
Oya agace ntabwo nkazi.
Roza Dushimimana uracyari muto uyu nyogosenge ajya muri Zaire wari utaravuka ariko urimo uramushakisha amakuru ye wayabwiwe nande?
Amakuru ye nayabwiwe n'umuryango wanjye bambwiye ko bari bafite umushiki wabo witwa Erina ariko akaza guhungira muri Zaire bakamubura gutyo na n'ubu nyine batazi amakuru yiwe. Bintera kugira umutima wo kumva nyine namushakisha. Nibwo numvise kuri radiyo ijwi rya Amerika mujya muhuza abantu baburanye n'ababo mbandikira isimisi ngira ngo numve ko nanjye mwaje nkuza nayo abantu
bose. Uyu Mukantagara Elina kuko nabivugaga ntabwo umuzi yavuye mu Rwanda utaravuka ni iki gituma wumva ushaka kubona umuntu utazi utigeze umenya?
Nyine kumva nshaka kubona umuntu ntazi ntigeze mbona. Papa ambwira ko ari we wamukurikiraga. Papa ni we mukuru wabo we yaramukurikiraga. Akambwira amateka ye rero numva nyine numva ndamukunze numva nyine numva nshaka kumumenya nagira amayuza nakumva ari we nyine aho yakurikiraga papa nyine numva birantegeye.
Ababyeyi be baracyariho?
Bose barasuye mu gihe cy'ubu mama w'umubyara yapfuye ejo bundi mu kwa munani k'uno mwaka.
Komera. Nta muntu ukomoka ku Kamonyi waba warahungiye muri Zaire watashye yenda akaba yarababwiye amakuru cyangwa se nta n'uraho ngaho mu murenge wa Mukingo waba waravuyeyo mwaba mwarabunanye wabahaye kanunu kaho mu kantagara yabaherereye
oya nawe
ari papa wawe atuye aho yaratuye mbere cyangwa se yari imutse
oya niho atuye
ku buryo nta bantu na bamwe bigeze bava muri Zaire batahuka ngo babe bamuha makuru yamushikiwe bamubwira aho aherereye
na muntu wigeze muha makuru na kuko nawe tuvugana arambwira ati rwose nta makuru yatuzi ntabwo tuzi nyakiriro cyangwa atagiwe ati ntabwo tuzi nta makuru yatuzi
nta n'amakuru se mwigeze mumenya y'umugabo we munyenkwaya cyangwa se bene wabo niba baratashye bakagaruka irunda aho bari batuye
baragarutse baratura nyuma ndumva tugira mu Rwanda twagiye kubabaza amakuru tubabaza ati ko mwajyanye n'umuntu mukamugaruke mutari kumwe baratubwira ati barababwira ati twagenzewe nawe turaburana twaraburanye
bakwiye ko Edina Mukantagara yari afite imyaka ingahe muri 94 papa wawe niwe yakurikiraga wabimbwiye mushiki we ariwe nyogosenge yari afite imyaka ingahe icyo gihe
ntabwo nigeze mubaza imyaka afite ariko niba papa ari uw'itaratu na gatatu usanga bikunda wenda we nk'uwo muri 60 na rimwe gutyo no ubwo yondi aho yaba ari nk'uwo muri 60 gutyo kuko rimwe yakurikiraga papa kandi papa we n'uwo muri 63
niba papa wawe yaravutse muri 63 ubwo umukurikira yavutse nyuma yaho ubwo yavutse nko muri 65 cyangwa se 56
yego
niba se akumva magingo ya niba ariho aho yaba ari hose akaba kumva nyibwire kandi hanyuma ushyireho n'icyo umushakira n'ijambo wumva ushaka kumubwira aramutse abyumvise akakumenya nicyo ushaka kumubwira
ndamutse mubonye ikintu mbona nshaka kumubwira nuko nzishima mubonye cyane cyane bizanezeza cyane ariko
Rose dushimye Imana ndagushimiye kuba wafashe kano kanya kugira ngo umbwire amakuru ya nyogosenge ndagushimiye cyane kuba wifuje kumenya amakuru ye ni ibintu by'agaciro gushaka kumenya umuryango wawe aho uherereye nongere nkwihanganishe kubera nyogokuru wawe nyakwigendera Zilipa muja w'ingoma witabye Imana atabonye nawe umwana we ngaho rero ukomeze utegereze wizeye nitugira amakuru utumenya tuzaguhamagara tukubwire nongere nsabe abumva ijwi ry'Amerika muri kano kanya waba yaravuye ku Kamonyi ahungira muri Zaire akaba yarazi umwana w'umukobwa witwa Edina wari umaze gushaka afite umugabo witwa Munyenkwaya bari batuye muri komine Runda bahungiye muri Zaire ariko ntabwo na n'ubu yagarutse Munyenkwaya ari mu Rwanda ariko Mukantagara ntabwo yagarutse niba rero yumva ijwi ry'Amerika nawe aza tubwire kugira ngo tumuhuze n'umuryango we Rose dushime Imana hari ikindi wumva ushaka kubwira nyogosenge
oya nta kindi numva nshaka bihagije gusa reka mbashimiye namwe ku gikorwa cyiza cy'urukundo mwa mwakoze ndagushimiye cyane Venus
urakoze cyane ngaho rero ukomere
yego namwe
ganiro cy'uyu munsi ni hano tugisoreje nongere nshimire Lambert Yiraita dukunda bagize uruhare rudashyikirwa dufasha guhuza koga na musaza we Fanny ndashimira abampamagara buri munsi bampamakuru bandangira aho babonye cyangwa se bumvise umuntu ushakishwa ndabashimira urugwiro n'urukundo mugira mufata mu mugongo ababikeneye mu gahozi mfubye n'abapfakazi ndabashimira ku hisemo radio ijwi ry'Amerika ikiganiro agasaro kaburaga gikomeze kibabera inkingi yo kwiyubaka no kwizera kuzabona banyu naho ubutaha mwari kumwe na Venus Nshimiyimana
gasaro kawe uzakabona gasaro kawe uzakabona Shaka gasaro kawe uzakabona